ngingedwa imlo emhlabeni imlo ngizibheke esibukweni imlo kimi ngizohamba ngingedwa imlo kimi ngizibheke esibukweni. Bye-bye.